njogedde bingi naye nga tobiwulira okoze na bingi ne weefuula tabiraba simanyina kyendibuulabika ngeyankoye weewotowa ennaku zino sikyateesa onana ekintu kyolina bukizanyisa n'omukisa gukulwanyisa but why do you change away why do you make me cry kwagaza mutima naye ate kyokiraba tunula bitunulire abanjagala be bangi oli bisoma mawulire nti abanjagala bantute olinoonya olinoonya kwagaza mutima naye ate tokiraba tunula bitunulire abanjagala be bangi oli bisoma mawulire nti abanjagala bantute olinoonya olinoonya mpulira bulungi we mbandi nawe onkwata mpola ebitainze nawe You're my sunshine in rain You're my light in darkness Mukwano sirinayo nze mulala you one and only Yeah, oh na na Ekintu kyolina bw'okizanyisa N'omukisa bw'okulwanyisa But why do you change your ways? Why do you make me cry? Wampitanga kando enzikizangize Oluimba twalina lumu baby kumisinga You used to be my one and only love I used to be your one and only love why Kwagaza mutima Chacho chiraba Tunula bitunulire Abanjagala bebanji Oli bisoma mawulire Nti abanjagala bantute Olinoonya, olinoonya Kwagaza mutima Naye ate tokiraba Oli bisoma mawulire Nti abanjagala bantute Olinoonya, olinoonya Amina tano simanyi nkole ntya Deep down in a beat simanyi nkole ntya Moyo kulindanga Moyo kulindanga Moyo kulindanga Moyo kulindanga dali Kwagaza mutima
Naye ate tokiraba
Oh na 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 baby why
Tunula bitunulire Abanjagala be bangi
Why baby Oli bisoma mawulire
Nti abanjagala bantute Olinoonya, olinoonya